Records. Whoa, watch your body and them say, to me fika. Step wanataka, ukipiga trot inataka. Sijui nini wanataka, hizo vitu zako nataka. Tunapepea, napenda unavyonukia. Wanaongea, mina jongea, baby wachana nao.
Misi nandai wanantaka, madam nikiba wanantaka. Madam kiba.
Wanatubongea, wanatujongea. Compact, tunawagonge ya.
Mizi wataki, mizi wafati. Bugu, miwa nipati. Baby nipate kwenye party. Wacha chiti, chati.
Chiki, yoko, yaki.
Baby napiga miyaki.
Chiki, yoko, yaki.
Baby napiga miyaki.
Ukipiga step wanataka, ukipiga trot inataka. Sijui nini wanataka, hizo vitu zako nataka. Tunapepea. Napenda unavyonukia. Wanaongea, mina jongea.
Pens, nimekuja na Benz, yeah. Ni weekday, no mezoya weekends. Konde dance, yeah. Kisha ka move, yeah. Lafu jacuzzi, bikini ka uzi. Mwili ka mchuzi, tuko roundi tangu juzi, yeah. Ukakuwa luzi, yeah. Baby take it easy. Umebeba, kama punda. Kifua matunda, azijadunda. Ina joto, kama sandak. Paparazzi, pigeni Kodak. Nina ma brown kameno za beshte yako. In short, jote mbeanga peke yako. Itabidi nitembele madhako. Ulitoa wapi hizo vitu zako? Ya fima nyako, bonge la tako. Jo, uende zako.
Ukipiga step wanataka, ukipiga trot inataka. Sijui nini wanataka, hizo vitu zako nataka. Tunapepea. Napenda unavyonukia, wanaongea, mina jongea.
Pretty, you already know, kuja uni ride ka pikipiki. City shiki, wanajua mitani wanga sita futi kiki. Mama sita, mwanto kama pasi kukuhala sita. Unapapatika, kuna kamtamu sana kakukutika. Pain tafika, superstar boy, saizi kanji tunashika. Authentic, moves original, wakunanga ma prosthetic. Umeiva bila ma cosmetics, They already know you the queen mama. And you already know I'm the king bana. The way you moves like a scene from a movie mama. Rated R, Jovenet Nakatana. So give it up mama, you the best mama. 10 over 10 venyo mesi mama.
Hakuna kubishana kwenye palace. When do you queen mami wange? Let's make love on a Monday. 7 days a week, holiday. Spend some dollars on a Tuesday. Wednesday, Thursday we party. Friday, Saturday na Sunday. We can do it all over again. We can do it all over again. All over again.
Ukipiga step wanataka, ukipiga trot inataka. Sijui nini wanataka, hizo vitu zako nataka. Tunapepea. Napenda unavyonukia. Wanaongea, mina jongea.
Out of all the ladies in the place with style and grace. Well, I, baby, you're the sexiest. One if out, no doubt you're the prettiest. Boss, they call me president. Get you, you know who I am. Keep it hot like a frying pan. Nickel free, baby, hit DM. Yeah, I can show you how we living, man. How we living. Fata nuclear solid, enough said.